Imirimo y'abatumwa ikipando cha lenga Pabula. Lelo Sauli achili aletusa ila mapange ya kali ne misoka kubasambiwa kwa shikuru. Aile kulishima pipa mkalamba na okulamba kwa bakalata bakuya nabo ku Damaseke kumasinagoge. Ukuti ngasanga bamwa banshira aba umena abana kashi akabalete nabaka kwa ku Yerusalemu. Aho mkwenda kwakwe pakupalama ku Damaseke ulubuto lwa mumulu lwapumikisha okubyata ukumushinguluka. Kabiri awire panshi nokumfweshiwi liremweba aliti,
Sauli, Sauli, chinshunda matila.
Awe atile,
nimweba nimkwai.
Nao atile,
nine Yesu untuiwe ulela mata. Lelo ima nokuingila mumsumba. Emkalandwa kuliwe icho linokuchita.
Awe abaume abalenda nankwe bayi minine tondolo. Ishi wiliena wale umfwa. Lelo taba mwene omuntu nangu umo. Awe Sauli ayi mine panshi na meso yakwe pakushivuka ta mwene kantu. Lelo bamu ikete minwe bamu tunguluire ku Damaseke. Nao ayi kerenshi kushitatu tale mona. Kabili talile nangu kunwa. Aho mu Damaseke mwali umusambi ishina lyakwe Anania. Kabiri shikulu atire kuli wene,
Anania.
Nao atire
shikulu epondi.
Na shikulu atire kuli wene,
ima kabiye kumusebo uitwa uwa ololoka na munganda ya kwa Yuda kepushie umwina tasi ishina lyakwe ni Sauli. Bantu mona ale pepa. Kabili amono omuntu ishina lyakwe Anania. Aingila nokubika pali wene minwe yakwe ukuti amone kabili.
Lelo Anania ali aswike atile,
mwishikulu na umfa kubengi lwa muntu uyu ububibonse achitile aba mushilo benu mu Yerusalemu. Kabili pano alino olupaka olwafuma kuli bashima pepo bakalamba ulwa kukakila bonse abalirila kuishi na lyenu.
Lelo shikulu atire kuli wene,
kabiye icho wene chipe chasa lwa kuline kukutwale ishi na lyandi pamenso ya bena fyalo nesha mfumu n'abana bakwa Israele bene. Bantu ine kamulanga fyonse ifya alino kuchulile shina lyandi.
Awe Anania alile aingile na munganda kabiri pakubike eminwe pali wene atile,
we munyinane Sauli, shikulu Yesu uwa moneke kuli iwe munshila iyo wale isamo na ntuma ukuti umone kabiri nokuisu shiwa mo umupashi wa mushilo.
Kabiri apopene mumeso yakwe mwaponene kwati mamba. Elo amwene kabili. Elo aimine nokubatishiwa. Na pakuli efilio alikosele. Awe aikele na basambi bamu Damaseke inshi kushimo. Na popene ala vila Yesu muma sinagoge. Ukuti wene mwana wakwalesa. Awe bonse abale umfwa bala papano ukutila.
Usete uyu aleo naula mu Yerusalemu abalirira kuishi neli. Kabiri pano aishile ichichine ukuti abatwale nabaka kwa kuli bashima pepo bakalamba.
Lelo Sauli alaya alekosa alefundaula naba Yuda abaikele mu Damaseke pakushimikisha ukuti uyu e Kristu. Awe pano mayanshi kuishingi aba Yuda bapangene ukumuipaya. Lelo ukupanga kwabo kwa ishira ishibi kwa kuli Sauli. Kabiri bala chefya mumpongolo akasuba nobushiku ukuti bamona ule. Lelo abasambi bakwe bali mubulire nokumwishisha mwiringa ukumusolo mwena muchipe. Awa pakufika ku Yerusalemu, alaesha ukuyikuminisha kubasambi. Lelo bonse bala mutina. Pakukana tetekelo kuti musambi. Lelo Banaba ali mubulile. Amutwele kubatumwa no kubalondolwela ifyo amwene shikulu munshila. Nefyo shikulu ala ndile kuli wene. Kabili ifyo asosele mwishina lya kwa Yesu mudamaseke no kushipa. Ela ali pamo na bomu Yerusalemu. Ale ingila no kufuma. No kusosela mwishina lya kwa shikulu no kushipa. Kabili ala alanda no kuipushanya na bachi hera. Awabo bala pango kumuipaya. Lelo ba munyina pakuishiba. Bamutente mushishe ku Kaisarea. No kumutuma aye kutasi. Eicha ulukuta lwali no mutende monse mu Yudea na Galili na Samaria. Lwale kulwa no kwenda mukatina kulishukuru. Na mukwafiwa kwa mpashu wa mushiro lwala sanduluka. Awe Petro pakwenda ukamuli bonse. Ate ntemukire na kuba mushiro abaikele mulunda. Eko asangire umwaume ishina lyakwe Enia. Uwalele pamusengele imyaka chine konsekonse pantu ali no bulebe. Kabili Petro atire kuli wene.
Enea, Yesu Kristu akuposha ima no kwanshiko musengele wobe.
Kabili bonse abaikele muluda. Na musharone bali mwene. Kabili bali pribukire kuli shikulu. Awa muyopa mwali umusambi ishina lyakwe Tabita. Ili alola mukuti Doka. Umwana kashi wali waisulamo imirimo yisuma nefya nkumbu ifyo ale chita. Awa mwishi kushiria ali lwele. Afa no kufwa. Ile bamusambile bamubikire munganda ya pamulu. Awe choluda ali mupepi na kuyopa. Abasambi pakumfo kuti Petro ali muli uliamushi. Batu mine aba umewabili kuku ya mpapata abati.
Wekokolo kuisa kulifwe.
Awe Petro ali mine aile nabu. Ilo afikile bamu tuwele munganda ya pamulu. Bayi minine nankwe bamu kamfu ilu abonse balerida. Nokula ange mingila. Na malaya ifyo Doka ale chita ilo ali nabu. Lelo Petro afu misha bonse panse. Afu kama no kupepa. Kabili apilivu kila kuchitumbi ati.
Tabita buka.
Nao ashi mwile amenso. Na paku mwana Petro ali ikele. Awe atambike minwe amuimia. Kabili aitaba mushiro. Naba mkamfuirwa, no kumulanga kulibene uwa mweo. Awe chaishiwi kwa monse muyopa, nabe ingi bate tekele shikulu. Awe Petro aikele nshikuishi ingi muyopa kwa Simoni Kanuka.